The love of God.
Uthando luka Thixo lungaphezulu.
Than tongue or pen can ever tell.
Ngaphezu koko kunoxelwa lilwimi kunye nosiba.
It goes beyond the highest star.
Luhambela ngaphaya kwenkwenkwezi eziphezulu.
It reaches to the lowest hell.
Luze lufikelele kwesona soko sezantsi.
The guilty pair bowed down with care.
Isibini esinetyala sathoba ngononelelo.
God gave his son to win.
Thixo wanika unyana wakhe ukuba aphumelele.
His erring child he reconciled.
Umntwana wakhe ebelahlekile wamxolelanisa. Umxolela ngenxa yezono zakhe.
Oh, love of God.
Oh, uthando lukaThixo. Lutyebile, lunyulu.
How measureless and strong.
Alunakulinganiseka kwaye lomelele.
It shall forevermore endure.
Liyakuhlala lumingona phakathi. Abangcwele iculo labangcwele kunye nezithunywa.
When holy time shall pass away.
Xa amaxesha nobunzima akuthi adlule.
And earthly thrones and kingdoms fall.
So zonke iitrone zasemhlabeni nezikumkani ziwe. Apho abantu abavayo besala ukuba bathandaze.
And mountains call.
Bizani ematyeni nasezintabeni.
God's love, so sure.
Uthando lukaThixo luqinisekile. Liyakuma ngona phakathi.
All measureless and strong.
Alunakulinganiseka lomelele.
Giving grace to Adam's race.
Ubabalo oluhlangulayo lwafikelela kwisizukulwana sika-Adam. Iculo labangcwele kunye nezithunywa. Oh, uthando lukaThixo lutyebile lunyulu.
How measureless and strong.
Alunakulinganiseka lomelele.
It shall forevermore endure.
Liyakuhlala lumingo naphakade.
The saints and angels song.
Iculo labangcwele kunye nezithunywa.
Could we with ink the ocean fill?
Ingaba singakwazi na ukuligcwalisa ilwandle ngeink?
And where the skies of parchment made.
Apho izibhakabhaka sigcwaliswe ngofele.
Where every stalk on earth.
Apho wonke umbhali emhlabeni.
Every man a scribe by trade.
Wonke umntu engumbhali emhlabeni.
Write the love of God.
Abhale uthando lukaThixo phezulu.
Drain the ocean dry.
Oko lungalishiya ulwandle lulambatha lomile.
Nor could the scroll contain the whole.
Ndicho nombhala kanokwa ndicho.
From sky to sky.
Nencwadi ekubhalwa kuwo inokwazi ukuwagcina loo mazwi noba avela kwisibhakabhaka ukuya kwisibhakabhaka.
Oh, love of God.
Oh, uthando lukaThixo lutyebile lunyulu.
How measureless and strong.
Alinakulinganiseka luqinile.
It shall forevermore endure.
Liyakuhlala lumi ngona phakathi. Iculo labangcwele kunye nezithunywa. Bamkela bonke abazalwane nodade enkosini kulizwe lonke jikelele. Apha kule nkqubo.
With the scripture from Titus chapter 3.
Ngesibhalo esipha kuThixo. Sahluko sesithathu, inkolo yesine ukuya kwesixele.
Chapter 3.
KuThixo. Sahluko sesithathu, inkolo yesine uke okwesiqhenqe.
But after that the kindness and love of God.
Kodwa kuthe kwakubonakala ububele bukaThixo umsindisi wethu nokuthanda kwakhe abantu kungengamisebenzi esebulungiseni esayenzayo thina kungokwenceba yakhe wasisindisa ngentlambululo yokuzalwa ngokutsha nangokuhlaziya komoya oyingcwele awamthululayo phezu kwethu ngokobutyebi ngoYesu Kristu umsindisi wethu.
That being justified by his grace.
Ukuze sithi sigwetyelwe ngobaba lolwalowo sibe zindlalifa zobomi obungunaphakade ngokwethemba.
Hallelujah.
May the Lord bless all who hear his precious word.
Yanga inkosi ngasikela bonke abava ilizwi lakhe elihle.
Before we listen to the sermon,
Pamba simamele
intshumayelo. I will read a word of greeting from Brother Frank.
Ndizawufundisa ilizwi lombuliso kumzana Frank.
Beloved brothers and sisters,
bazanodada abathandekayo.
I greet you worldwide.
Ngokufudumeleyo nje ndiyanibulisa kwilizwe lonke jikelele.
Jesus Christ.
Elizwe eli egameni elihle likaYesu Kristu.
I look back with great gratitude.
Dijonga ngasemva ndinovuyo olukhulu kwiminyaka engamashumi asixhenxe kulungiselo lwam olu Thixo uthe walusikelela kulo lonke ihlabathi.
It was God's plan to reveal his whole counsel.
Bilicebo likaThixo ukutyhila icebo lakhe lonke kwixesha
lethu
nokuvakalisa ivangeli yanaphakade kuyo yonke indalo.
But now, at the age of 90,
kodwa ngokwiminyaka yamashumi alithoba umzimba wam uthe wabuthathaka. Ndiziva njengoPaulus obhala pha kumaGalati isahluko sesine.
How through infirmity of the flesh,
ukuba niyazi ukuba
ngokobuthathaka
benyama ishinyayelwe kuniqala ivangeli.
And my temptation which was in my flesh,
kwaye ukulingwa kwam okwakusenyameni yam azange kucekiswe kwaye azange kwaliwe.
But received me as an angel of God,
kodwa ndithe ndamkelwa njengesithunywa sikaThixo kumqolo weshumi elinesine njengokristu uyesu ngokwakhe.
Njengoba
ndisoloko ndisithi kumaxesha nje amva nje umzana uBrenham ulugqibile ulungiselo lwakhe nam ndilugqibile olwam.
No one needs to wait for me.
Ake kumdo timba andinde. Inkosi ngokwayo.
Will do the finishing worldwide.
Iza kugqiba kwilizwe lonke jikelele.
Has always been.
Umdla wamsoloko ukuba.
To connect the believers with God.
Ikukuqhakamshelana namakholwa kunye noThixo.
We are not followers of Paul.
Asingobalandeli bakaPaulus noBrenham.
But of Jesus Christ.
Kodwa singaba kaYesu Kristu inkosi yethu umsindisi.
As surely as the Lord himself.
Ngokuqinisekileyo njengoba inkosi ngokwayo yathi yawugqiba umsebenzi wayo wendalo.
Will finish his work.
Yena ngokwakhe uza kugqiba umsebenzi wentlawulelo.
What matters now is.
Into ekhathalayo le ngoku.
That all true believers worldwide.
Onke amakholwa inyaniso kulizwe lonke kelele. Bakholwe kuphela into ethethwa zizibhalo.
Only in this way.
Kuphela ngalendlela. Ibandla.
Unity of the spirit.
Ile ukufikelela kubunye bomoya.
Amen.
All of God.
Bay bonke abakaThixo.
Will hear the voice of the word of God.
Baza kuliva ilizwi lelizwi likaThixo.
All be blessed.
Yanga nonke ningasikeleleka egameni elingcwele likaYesu kwilizwe lonke jikelele kuzo zonke izizwe ne lwimi. Amen. Mzanu Frank.
We are thankful to the Lord.
Siyabulela enkosini.
That we can be here again this morning.
Ba singaba lapha khona ngathi ngiyathemba nje.
That all those who were expecting to be in the other building.
Ukuba bonke abebelindele ba. Babe kwesinye isakhiwo.
That we are here this morning.
Bafikelele kunyaniso yoba silapha sonke ke kulensini.
Sometimes.
Ngamanye amaxesha.
Little things.
Ngaba zizinto ezincinci.
That the enemy makes so big.
Ezi utshaba azenza zibe nkulu.
That all the blessings are gone.
Ukuba zonke insikelelo zinike.
Be very careful.
Kwaimele siqaphele kakhulu.
That this does not happen.
Ukuba oku akwenzeki.
That we really take everything as it comes.
Kwaye sithathe yonke into ngendlela ezangayo.
We will be blessed.
Ngoko siya kusikeleleka.
As our dear brother has already said,
Jones and Otto Tandegayo,
on the way home,
Selete,
God is blessed.
Ilizwi,
and you hear it.
Eliakaya, Inkos in Sigele, Quaesia, leave, Gugunja.
I have never experienced such depth in the world.
Uba Zange Babenama, Anzulanja, Lukulizuka Tito, Nobujelo
and
Bomoy.
And I only hope.
Kwa ndiyathemba nje kuphela ukuba ulindelo lwaba bantu awazungqaliswa emntwini othunywe nguThixo kodwa aye kuThixo.
Are now focusing their expectations on people.
Ukuba abantu bajonge ukulindela kwabo ebantwini. Ngoko uqinisekileyo akuzuhamba kakuhle. Kodwa ukuba sithi sonke
focus our expectations.
Siqaphele ukulindela kwethu. Komnye.
Who gave us all the promises.
Owasinika sonke izithembiso.
And gave us the promise.
Wasinika izithembiso.
Faithful.
So kuba uthembekile uba azalisekise yonke into. Athe wayithembisa.
Then we will see with our own eyes.
Ngoko siyakubona ngawethu amehlo.
God is faithful.
Kuba uThixo uthembekile.
I expect for myself.
Mna. Dilindele ngokwam.
What belongs to the ministry of proclaiming the word of God.
Into eyolungiselelo lokuvalisa ilizwi likaThixo.
And I'm not going too far with that.
Kwaye andiyikude nalolo.
Sometimes I do say to the Lord.
Noxa amanye amaxesha ndisithi enkosini.
If a prophet of God.
Kungaba kuhle uba umprofeti kaThixo ebephakathi kwethu.
And you could ask him.
Kwaye besinombuza.
But then we realize.
Kodwa ngoku siyaqaphela
that even the greatest prophet of God.
Ukuba nditsho kwaumprofeti omkhulu kaThixo.
Not give us any other answer.
Wayengena kusinika enye impendulo.
God has already given us.
Ngaphandle kwaleyo uThixo sele esinikile elizwini lakhe. Ngaba kunjalo kanye akonjalo.
Then we stop quarreling with God.
Ngoku sawuyeka ukukhalaza kuThixo. Sithi Nkosi.
You have already answered.
Sele uphendule.
We just haven't quite realized it yet.
Besingekaqapheli kakuhle.
We always want and look for an answer.
Solo ufuna impendulo.
And actually find it.
Kwaye siye sifumane kwizibhalo ezingcwele.
What a grace.
Lukubaba lolunjani.
Amen. I also realized.
Namthenda qaphela.
How serious a single sentence to a sick person.
Ithethwa ibaleke kanjani umqolo omnye xa uthethwa emntwini ongaphilanga.
If we had to weigh the words.
Kwaye ukuba kumele silinganise amazwi.
Then certainly.
Ngoko ngokuqinisekileyo.
People have already been struck by faith.
Abantu banoba sebehlaselekile.
One thing.
Inye
really
into.
Touched my heart.
Ethe yachumisa inhliziyo yami ngenyaniso.
That doesn't matter now.
Ukuba yenzeka phi loo nto ayikhathali ngoku. Kodwa utate omnye.
One is healthy and well.
Edityaniswa nomnye. Omnye utyebile. Hlala kakuhle. Omnye usebhedini yakhe yokufa uba singathetha ngolo hlobo esifa sisifo somhlaza. Ngoko omnye wathi kulo ugulayo.
What a difference there is between the two of us.
Ingabe uyawazi umahluko phakathi kwethu sobabini.
I have the faith.
Mna nokholo.
And you have the illness.
Wena unesigulo.
And you can imagine.
Kwaye ungacinga.
What that means.
Bayithetha uthini
lo. For a person.
Emntwini.
who can barely cope with themselves.
Onzinyelwayo
and is in an inner struggle.
Kwaye usekulweni kwangaphakathi.
Almost impossible to understand.
Kuphansi kungaqondeki. Kakuhle oko.
And the healthy sister.
Kwaye lo dadu omqabaqaba.
Wamuka
enongcunu.
And a hallelujah.
Eno hallelujah. Edumisa inkosi.
And the sick one.
Lo gulayo.
Almost say.
Ngaphansi wathi.
Lay there. In despair of her soul.
Wayishiyeke pha eleli phayana enonqunguphalo lo emphefumulweni.
Something low to my heart.
Baza nodade ezinye izinto zisenhlizweni yami.
Wait a word. We want to speak.
Kumele siwalinganise amazwi kumele siwathethe.
Let everyone be slow to speak.
Wonke umuntu makangangxami ukuthetha.
Amen.
Makhawuleza mamela. Kodwa makangangxami ukuthetha.
And even slower.
Makabe ngaphezulu kokungangxami. Uba ngendlela ethile siyovelela okanye sithethe nabantu. Yanga singathi sibe namazwi agcweliswe luthando olungcwele. Amazwi anothi isandla solulweyo sikaThixo wethu sibonakala. Oh, sikwazi ukuphakamisana.
Perhaps all are already down.
Hayi, abanye mhlambi sonke siziva siphansi ngalendlela okanye ngenye indlela.
And then you realize.
Emva koko uqaphele.
To have the love of God.
Uqaphele bayithetha ukuthini ukuba nothando lukaThixo enhlizweni yakho.
Does not add more pain and suffering.
Kwaye uthando alongeza intlungu. Nomnqunguphala ukunqunguphala kwabantu. Kodwa uthando luvisana nabo lunyamezelanisana nabo. Yonke enye into ibiyinto nje eyintlekisa. Wonke umntu ecinga uba ulungile kodwa uThixo ufuna usisa kwinqaku.
Where we really become a blessing.
Apho ngenyaniso singaba insikelelo omnye komnye. Kwaye yonke enye into esiphazamisayo ngokomoya yange ngasuswa enhlizweni zethu.
For we have received the greatest revelation.
Ngoba sithe samkela insikelelo enkulu yelizwi kaThixo.
But if there are obstacles in our hearts,
kodwa kuba kusekhona izikhubekiso enhlizweni zethu, mazisuse. Ngoba asinakulungela ukuba sihambele phambili. Singaba ngabantu ababothelelwe zimeko. Inkosi iye ibeke umnqweno onjalo enhlizweni zethu.
To become a blessing to one another.
Ukuba sibe insikelelo omnye komnye. Ba sithwalane.
Everyone takes everyone as they are.
Wonke umuntu athathe wonke umuntu ngendlela ayiyo omnye amamkele omnye aze uThixo asikelele abe nathi.
Amen.
I think it was the second last verse. Ndicinga
uba umqolo wesibini phambi kokugqibela okanye yomibini. Ethi ngoko uyakubenza ukuba bajike imiqolo xa bawulungisa amatolo abo. Hayi thina, hayi wena, kodwa inkosi.
Will put his enemies to flight.
Izawubeka iintshaba zawo kuba zimke ngenxa yembeko yakhe, ngenxa yobulungisa bakhe, ngenxa yokunyaniseka kwakhe. Odumisayo uthi kwenye indawo, Thixo makaphakame ukuze iintshaba zakhe zichithachitheke. Uyazichithachitha kwaye kumele zimke. Ayiwokumkani kuphela ovuyayo ekuncedweni nguThixo. Njengoba sifundile, ukumkani uyavuya elusindisweni lwakho. Ndithanda ukuthi Ndicho nokucelayo. Uyavuya xa efumana uncedo kuThixo. Emva kokonke umntu, indoda engukumkani yaba kuloo nto. Ngoku wonke umntu ocelayo noba ingangubani, wonke umntu othe waba namava ngoncedwa nguThixo angangena athi, Nkosi, ndilufumene uncedo lwakho ngoba bani. Qolo ogqibela uthi, phakanyiswa Nkosi emandleni akho ukuze sicule sidumise amandla akho. Gama lakho ubizwa uba ngumangaliso, umcebisi, Thixo ligorha, usonini nanini, umthetheli woxolo. Kwaye sinalo ilungelo uba silindele uba uThixo akwenza oku oko kugqithe nokulindela kwethu ngoko koko kuthethwa zizibhalo. Yakholwa kumprofeti Isaya, isahluko sesini, apho indoda kaThixo ikhala ngokuvela kwiinzulu zeentliziyo zayo, sitya kwaba Nkosi bunokuhla.
Ndicinga
uba sifundile kwamaxesha amaninzi. Sesiphi isibhalo esingafundwanga apho? Ngokuqinisekileyo ungayibuza loo nto. Kwi-Isaya isahluko samashumi amathandathu anesine, yho, wanga ungawakhazula amazulu kuhle, zizamazame iintaba ebusweni bakho. Njengomlilo ovuthisa iintsasa, njengomlilo oxhaphazela amanzi, ukuze ulazise igama lakho kubabangezeli bakho, zigungqe iintlanga ebusweni bakho. Ekwenzeni kwakho imisebenzi eyoyikekayo ebesingayilindele, wanguThixo angakwenza oko ngoba bani. Singabona ukuba izinto ziyaqala ukuma kakuhle, akho mntu waziyo uba kuzawuthatha ixesha elingakanani. Kodwa yinye into esiyaziyo sonke ukuba siphila kwimihla yokugqibela, nditsho namaxesha esiphelo azawuba nesiphelo, kwaye Inkosi yakuza kwakhona izokuthabatha bayo basekhaya. Ngokunjalo ndikubonalisile kubantwana bam xa sihleli sonke, emva kokoye nomncinci wam ngemini yam yokuzalwa ndathi, uyawuze uyikhonze nini inkonzi Inkosi, kwaye nonke niyazi uba ndiziva njani ngaloo nto. Uyawuze uyenze nini ukuba abantu abayikhonzi Inkosi ngoku baselapha emhlabeni? Ingaba kumele benzeni ezukweni? Yintoni batsalela kuye ukuba abanalo ixesha lakhe apha? Ukuba bagqitha nje apha, yintoni ezawubatsala phayana? Ndiyakholwa uba wonke umntu othe aba namava ngoba balukaThixo yenyaniso. Ngoku Inkosi ithi, nditsho kumprofethi Malaki, ngoko uyakubona umahluko phakathi kwalo umkhonza uThixo nalo ungamkhonziyo uThixo. Kwaye le nto ibandakanya ntoni yonke? Ngokuqinisekileyo, hayi ukwenza nje iintetho ezilambathayo, kodwa ukuba sibe sekuzibonakaliseni enkosini ngeentliziyo zethu zonke nomphefumlo nayo yonke into engaphakathi kuthi.
I am not prepared for these questions myself.
And ilungelanga lembuzo ngokwami nditsho lamazwi.
But it must be written somewhere.
Kodwa kumele babhalwe endaweni ethile.
Is it Malachi 3?
Ngaba ngimalaki isahluko sesithathu. Ngifuna umqoloshume nesithandathu. Ke kaloku abamoyikayo uYehova bathetha elowo nowabo. UYehova wazibaza indlebe weva. Incwadi yokukhumbuza phambi kwakhe yabhalelwa abamoyikayo. Abamoyikayo uYehova abacinga ngegama lakhe.
And they shall be mine.
Kwaye bakuba ngabam. Itsho inkosi yemikhosi.
When I make up my jewels.
Bayakuba nqobo kum ngemini endenza oku ndibachonge njengomntu ochonga unyana wakho omkhonzayo.
Amen. Then shall he return.
Nobuya ke niwubone umahluko phakathi kwelungisa nongendawo phakathi komkhonzayo uThixo nongamkhonziyo. Kwaye ilizwi lizokungqalileyo phambi kwesaziso sokugqibela. Siqhubekile kwisahluko semini yenkosi. Xa ifika imini yenkosi Thixo ukwenza ukwahlula phakathi kwabo bamkhonzayo nabo bangamkhonziyo, phakathi kwalo unentlonipho yelizwi lakhe njengoba sifundile apha.
And the thought expressed here.
Kwa iningi velisiwe apha kule ndawo yokugqibela kumqolo weshumi nesixhenxe. Nayo ibalulekile apha kulo mqolo. Ithi apha.
As a father spareth his own.
Njengomntu ochonga unyana wakhe omkhonzayo.
What use is the best son to a father.
Kunceda ntoni yena mntwana ogqwesileyo kutatakhe ukuba akekho sekuzibonakalaliseni kuye ukuba uhamba iindlela zakhe. Ukutsho ke loo nto sisikhubekiso kutata. Nceda ntoni oonyana abangawakawakawaka neentombi kuThixo ukuba abazibonakalisi kuye, uba bamkhonzi ngentliziyo yabo, uba abanako ukuhlonipha ilizwi lakhe, ukuba bamnika imbeko ngemilomo nemilebo kodwa iintliziyo zabo zikude kuye.
What good are all sons and daughters to him?
Kunceda ntoni bonke oonyana neentombi kuye?
They go their own way.
Ukuba bahamba indlela zabo.
They are his pain.
Ngoko yintlungu le.
And cause him worry.
Kwaye imenza ukuba ahlupheke entliziyweni.
That we are not talking about infallibility today.
Ndiyazi asithethi malunga nokungonakali namhlanje, sithethe ukuthi kumele siqaphele.
That we as a church,
kuba thina njengebantu apha emhlabeni simiselwe nje injongo ebalulekileyo ukutsho uba sibe sekuzibonakaliseni kuThixo wethu, simkhonze ngeentliziyo zethu. Kwaye aba ngabantu abawuthi ngoko babe namava ngalo mahluko nje bakubhaliwe apha. Ngoko niyawukwazi phakathi kolilungisa nongendawo, phakathi komkhonzayo uThixo nongamkhonziyo. Abantu bangalukhonza ibandla
a religious fellowship
njengomhlangano wenkolo babe phaa bezibonakalisa, kodwa uThixo ujonge oonyana bakhe neentombi abo anelungelo kubo. Kwaye ufuna sibe sekuzibonakaliseni kuye, Uthini uPaulus? Kuma Galati sahlo sokuqala. Kakuhle kahle ilizwe elimangalisayo. Kwayanga lingaba kuthi ngokunjalo. It up. Kuma Galati
1
sahlo sokuqala. Umqondo weshumi nesithandathu. Kuba nayive yam ihambo eyayifudula isebuyudeni.
How that beyond measure.
Kuba ndaye ndilitshutshisa ndilibhuqa ibandla likaThixo ngokuncamisileyo. Ndaye ndihambela phambili ebuyudeni ngaphezu kwabaninzi ababeziintanga zam eluhlangeni lakowethu. Ndizizondelele ngokugqithisileyo izithethe zoomawukhulu. Ngexenikeni kwakholekayo kuThixo owandahlulayo kwasesizalweni sikamva, wandibiza ngalo ubaba lolwakhe ukuba amtyhile unyana wakhe ngaphakathi kwam ukuze ndimshumayele ngeendaba ezilungileyo phakathi kweentlanga. Kwaoko andibhekisanga nto kwinyama negazi. Andinyukanga nokunyuka ndiye eYerusalem kubo ababengabapostile ngaphambi kwam. Ndisuka ndaya kwelaseara ndaza ndabuyela eDamasko. Yayintoni?
God revealed himself
to a man. Wazitshila emntwini.
For a cause he considered.
Owayinonelele kumsebenzi awawuyewukhangela. Kwaye siyaqaphela ixesha limfikile. Kwaye zonke iziprofeto zithe zazaliseka.
Nevertheless, he was connected to the work of God.
Ngokunjalo ke wayiqhagamshelene nomsebenzi kaThixo.
That is the important thing for us.
Kwaye loo nto ke yeyona nto ibalulekileyo kuthi nokuba wena nam sithe sasebenzela ntoni nokuba sithe salichithela phi ixesha lethu, eyona nto ibalulekileyo kuba siyaqaphela ngoku uba uThixo ufuna ukuzitshila ngaphakathi kuthi nangathi, ngoba le yiyuri lena yimihla, yimihla yokuvelelwa
nguThixo,
ngoba esi sisukulwane sokugqibela somprofeti apho indawo eninzi yelizwi likaThixo iya kuzaliseka. Ithi kwenye indawo,
who has counted me faithful.
Othe wasibalela ekuthini sithembekile.
There was another word.
Belikhona elinye ilizwe bendifuna ulifunda.
But it's not always available to me.
Kodwa lisoloko lifumaneka kum ngendlela elalikade lifumaneka ngayo.
Let's read from the Gospel of John.
Masifunde kwivangeli kaYohane sahlo seshumi nesine.
Let's hold on to the thought.
Sibambelele kwincoko yomprofethi uMalaki nelizwi elikumagalati ukuba silapha sizokuzibonakalisa kuThixo. Kwayibonakaliso liyakwenziwa ngaloo mini phakathi kwabo bamkhonzayo uThixo nabo bangamkhonziyo. Uthini ngabo bahamba nje abo bangoonocawe, hayi abo balwela izikhundla ezithile, kodwa abo bakhonza uThixo entliziyo zabo iye yabo yonke into engaphakathi kubo, iziphiwo zabo, ixesha labo, yonke into ekubo yekaThixo iyakubekwa ekuzibonakaliseni kuye. Iyawuba nguloo mahluko ngaloo mini. KuYohane sahlo seshumi nesine umqolo weshumi nesibini ilizwi umzali uBrenham walifunda amaxesha amaninzi, ithi apho, inene inene ndithi kuwe, lo okholwayo kum imisebenzi endiyenzayo mna uya kuyenza naye yena nemikhulu kunale uyakuyenza ngokuba mna ngokuba mna ndisiya kuye kubawo nento enithe nayicela egameni lam ndoyenza yona ukuze uyise azukiswe ngonyana.
Verse 15. If ye love me,
ukuba niyandithanda,
my command,
yigcineni imithetho yam.
And I will pray the Father,
nandiyakucela kubawo,
and he shall give you another comforter,
aze aninike omnye umthetheleli,
that he may abide with you,
ukuze ahlale nani ngona phakathi.
Even the spirit of truth,
umoya wenyaniso,
the world cannot receive,
lo lingenako ihlabathi kumamkela, ngokuba lingamboni, lingamazi nokumazi, mina ke niyamazi, ngokuba uhleli nani, kanjalo uyakuba kuni.
Isn't that a marvelous word?
Ngaba ilo lizwe elimangalisayo elo, umoya oyingcwele.
Has been described in many ways.
Ubonakaliswe ngendlela ezininzi.
As the comforter.
Njengomthetheleli.
The helper.
Umncedi.
The counselor.
Umcebisi.
He has become everything to us.
Uye waba into yonke kuthi.
And when we realize that this spirit of truth.
Kwayixa siqaphela uba lo moya wenyaniso. Usikhokelela kuyo yonke inyaniso. Kwaye ngoku siyamamkela. Ngoku abanye abamboni, abanye abamdingi. Kuyaba kuphela abo benyaniso. Baya kukwamkela umoya wenyaniso. Kwaye inkosi ithe, ilizwi lam liyinyaniso. Apha senza ukucaciso okucacileyo phakathi kokukholwa ngomoya abo abanako abaninzi naphakathi kokwamkela ngenyaniso umoya ongcwele emphefumlweni wakho nasemphefumlweni wam ngokuqhagamshelana nembewu elilizwi likaThixo. Umoya ongcwele kumele ube nenqaku lomxholo kumphefumlo wakho nowam. Kumele ube noqhagamshelana kwaye ukuba ilizwe elidlisa ubomi ngumoya alikho emphefumlweni ngoku liphiyeke kwinqaku apho zidibana khona ayikho phayana. Yintambiso, abantu bayavuya emva koko bahamba iindlela zabo. Kodwa uThixo unabantu emhlabeni, abantu abo abamiseleyo ukuba bamqaphele, bamkele ilizwi lakhe kwaye bakhokelwe ngumoya kuyo yonke inyaniso. Inkolo yeshumi nesibhozo uthi,
I will not leave you comfortless.
Andiyikunishiya nizinkedama, ndiyeza kuni. Ndiseli lifutshane ixesha ukuze ihlabathi lingabi sandibona. Ke nina niyandibona ngokuba ndisidla ubomi. Mna nani niyakudla ubomi. Ngalo mini niyakwazi ukuba ndikuye ubawo. Nani nikum, nam ndikuni.
This is the effect.
Le insebenzo yelizwi nomoya kaThixo.
That we recognize this.
Uba siqaphe lokhu.
And now let's actually ask ourselves.
Kwaye ngoku kakhe kakhe masizibuze umbuzo ocacileyo ukuba ingaba sele kwenzekile oku kule ndawo. Le ndawo ithi andiyikunishiya nizinkedama, ndiyeza kuni, ndiyakunika umoya wam. Liselifutshane ixesha kuze ihlabathi lingabi sandibona. Ke nina niyandibona ngoba ndisidla ubomi mna, nani niyakudla ubomi kuKristu. Ngaloo mini niyakwazi nina ukuba ndikuye ubawo Nani nikum? Mna ndikuni.
I dare to answer the first part.
Andina ukuthi. Ndiphendula landa uyokuqala ngo ewe ucacileyo. Ngoba sithe saqaphela uThixo wayekuye uKristu kwaye uKristu ekuThixo. Inkosi uYesu kukutyhilwa kukaThixo enyameni. Sithe saqonda oko. Asinangxaki naloo nto. Kodwa ngoku le ndawo yokuqala mele ikhokele kwesibini. Kungenjalo insebenzi ayinobakho phana. Kungenjalo ayinoba injongo yento uThixo benayo engqondweni. Kwabe kanti isilele ngokuthi apha ndiphinde ndiyifunde kwakhona. Ngaloo mini niyakwazi nina ukuba ndikuye ubawo nani. Sigqibothi nje siqaphele oko. Kodwa ngoku nani nikum. Basiqaphele noku ngokucacelwa okunye okungcwele sikwamkele ngeentliziyo zethu uba uThixo njengokuqinisekileyo wasixolelanisa kunye naye kuKristu uba thina njengabahlanguliweyo sikumhlanguli uba oku yimeko yethu esikuyo le. Ngaba sikholiwe oku? Mhlawumbi andikwazi uyibonakalisa ngokucacileyo kodwa ndicinga uba ilizwi likaThixo liyithetha ngokucacileyo ngoku ithi xa umoya usiza umncedi umthetheleli umcebisi kwaye siyaxelela uba andiyikunishiya nizinkedama kodwa ndiyandikuthumela umoya wenyaniso lo ihlabathi lingenakumamkela emva koko ndiselifutshane ixesha ukuze ihlabathi lingabe sandibona ke nina niyandibona ngokuba ndisidla ubomi nani niyakudla ubomi ngaloo mini niyakwazi nina ukuba ndikuye ubawo nani nikum nam ndikuni. Masibuze inkosi sicele ngokona kunyanisekileyo ukuba lo mqolo wonke yanga ungakrolwa kwinzulu yentliziyo yethu njengesitshilele singcwele uba ingabi yindawo yokuqala kuphele yawuthiwa noko kulandelayo kodwa nina nikum nam ndikuni kuhle kunjani. Umzana Branham wakucacisa oku ngendlela elula kakhulu ethi ngamanye amaxesha hayi kuphela amanye amaxesha kodwa ngokuqinisekileyo ikhubekise kwizifundiso ezikhulu kodwa ziinyaniso ezinjani ezibonakaliswa apha ngokucacileyo ngokulula uthi ngokubhekisele kuAbraham nokuba noLevi phambi kokuba kudlule izizukulwane umzana Branham wayicacisa njengoba nathi sasisele sikukhoko kakhoko 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 khulu ngoku ekugqibeleni saba kutata wethu ngoku wayingenakuba nobudlelwane nathi kude kube lixesha lethu ukuba sivele ebomini ngesaquphe uba wethu lo sasikuye wayikwazi uba nobudlelwane nathi ngokuba sakhawulwa sazalelwa kobu bomi ngale ndlela kwacaciseka kuthi
in God.
Uba sasi kuThixo ngona phakathi.
And we are nothing other.
Kwaye asiyo enye into ngaphandle uba sibe ngonyana neentombi zikaThixo ezithe zazizalwa zizalelwa kobomi bungcwele ngomoya sasikuKristu kwaye siyakuba naye ngona phakathi sibe kuye. Ezo ziingcinga nje ezimangalisayo kwandithetha ukuthi zange kwakho ixesha apho izinto ezingcwele nalonke icebo losindiso bekumele uba zibekwe phambili ngendlela elula kodwa ngendlela enzulu njengale mihla. Kodwa kungasinceda ntoni uba sithi siqaphele ubhaptizo siqondile ubunye bobuThixo ukuba khange siqonde uba sikuKristu kwayena ungaphakathi kuthi kuphela ngoko apho sinokuba nokuthembela kuThixo. Kodwa sukela uba singathi singabi nakuthemba ngoku siye sithandabuze size sikujongele phantsi okuthi xa kwenzileyo ngathi ekwenzela thina ngoko khona esisono sinye esibi sisono sokungakholwa. Ngosithi kwivangeli kaYohane ukuba nikholwa ukuba ndinguye niyakufa nifele zona enzini. Bayibhala ntoni uYohane? Lo ungakholwayo uThixo menza ixoki. Akekho umntu athi kuThixo athi azange axoke. Kekho umntu onoyenza loo nto. Intetho leyo nabani ongakholwayo kuThixo menza ixoki. Andiyikholwe nto undixelela yona ndenze ntoni? Ndiye ndabeka iphawu lombuzo kule nto undixeleyo ukutsho ke inenza loo nto uba ningathembeki. Nabani ongamkholwayo uThixo umenza ixoki. Kwaye ndiyandibuza sifuna usuka kanjani ukuba senza uThixo wanaphakade oyinyaniso simenze ixoki ngokungakholwa kwethu?
How will we then appear before him?
Ngoku sawubonakala njani phambi kwakhe?
May it come to our heart.
Yanga kungezo enhlizweni zethu.
That every word of God.
Ba lonke ilizwi kaThixo. Libe yinyaniso.
As true as God himself.
Kangokuba uThixo eyinyaniso ngokwakhe.
Amen.
Njoko ilizwi linjalo elivele emlonyeni wakhe. Iyaqhubeka apha.
In the Gospel of John.
Kwivangeli kaYohane.
In chapter
15, usahlose shumene sihlanu umqolo weshumene sibhozo uba ihlabathi liyandithiya siyazi ukuba landithiya mna phambi koba lithiye nina. Ukuba beningabehlabathi ihlabathi beliya kubathanda bakhe. Kodwa ukuba ningengaba behlabathi ndithe ndaninyula
ehlabathini
ngoko ihlabathi liyanithiya. Khumbula ilizwe endalithethayo kuni, umkhonzi akekho mkhulu kunenkosi yakhe. Uba bandityutshisa mna nani bakunitshutshisa. Uba bazigcina iintetho zam bawuzigcina nezinto ngokunjalo. Kumele ndikholwe oko ngokunjalo. Ukuba ndikholwa ndimenza ixoki lowo athethayo. Uthi ukuba bebezigcinile iintetho zam bakuzigcina nezinto oku kumalunga nokuthunywa okungcwele umyalelo ongcwele ukuze silizwi elityhilwe nguThixo abo ingabakaThixo bayabaphulaphula abo bathunywe nguThixo. Ukuba bathunywe nguThixo bozisa amazwi kaThixo ngokuba asisithilele esiphileyo entliziyweni zabo kwaye athe ayinxalenye yale njongo ingcwele. Kwaye ndicinga uba kulapho uThixo afuna isithatha sise khona sonke. Ayikho kuzicingela ukuba koko kuzokwenzeka okanye kokuya kuyokwenzeka. Okokuqala nje sinento enye kuba sikhole uThixo. Sithathe ilizwe alithetha kuthi ngokubalulekileyo. Qaphele isimo sethu sokholo ngokwelizwi likaThixo. Ndiyakholwa. Ngokuqinisekileyo njengoba wena Thixo wakuKristu ngoku uKristu ungaphakathi kum itsho kunjalo elizwini lakho awundishiyanga ndiyinkedama kodwa uthe wandinika umoya wakho ungumlamleli wam ungumthuthuzeli wam undikhokelela kuyo yonke inyaniso. Ngomphi umntu kuthi onokuthandabuza into encinci apha kuthi ingaba sonke zange sihambe ebumnyameni? Ingaba zange zifihlakale izinto uThixo wayezimisile kweli xesha? Kodwa uThixo wathumela kuthi ngoba bani kwaye ufuna ukusomeleza elikholweni lethu namhlanje. UThixo akanamdla ekuhlaseleni phantsi abantwana bakhe. Utshaba liyakwenza oko. UThixo akadingi bongeze nto kuloo nto onakayo. Kodwa uThixo unomdla ekusakheni asomeleze kulo lonke ukholo. Hayi uba sithi nje ngoku sithe sasikeleleka. Mandinixele enye into. Ngaphandle oba sime kwilizwi eliqinisekileyo likaThixo sithi Nkosi ngoku kule mini ndithatha ukuma kwam nelizwi lakho ndiyaqaphela. Ndiyaqaphela oko ukumiseleyo uba wakonyulela uba ndikwenze. Uba besimazi kakuhle uThixo sibe singenalo ilizwi lakhe phambi kwethu umzalwana agqithe ngoko loo nto ayinosebenza. Kumele ibe yimeko eyinyaniso yoba sisoloko sithatha ilizwi njengesisekelo sethu sime phezu kwalo sithi Thixo othembekileyo ukwenze konke oku kwenzela mna. Undihlangule uliphalazile igazi lakho ngenxa yam undibizile ngegama ndingowakho. Kumele sizibize ezinto ngamagama ngokubhekisela kwizibhalo kwezo iintshumayelo ezivele elizwini. Sikholwa iintshumayelo ezisibuyisela elizwini ezo singawaphambi kwazo ngoko sibe nokuqhagamshelana noThixo kwaye singamxela kuphela okanye simbulele ngento asele yenzile. Hayi usindise ukumkani kwavakaliswa namhlanje singakha sithi Nkosi wandisindisa mna. Abo bangathi nje bathi bakwenze oko ngokuthi Nkosi usindise mna undihlangulile undenze umntwana wakho undixolelanisile undinike ubomi obungunaphakade undimisele uba ndikukhonze ngokuncedwa nguThixo. Ngenyaniso kumele sithethe oku imeko elikholweni kwaye ndicinga uba kwaba nzima kuthi namhla. Sikubonile ngoPaulus wayenonelele ngendlela enamandla
still unaware of the situation.
Ngokunjalo engayazi imeko. Ekwela xesha. Imeko kaThixo.
Kodwa
ngoko inkosi yazityhila kuye. Emva kokuhalwa. Elwela ivangeli kaYesu Kristu ngendlela enye. Wabondlala ubomi bakhe. Kwayeba ufunda ndicinga uba yincwadi yesibini Korinte isahlo seshumi elinanye. Kwiimeko ezininzi wabethwa. Banamanxeba yonke nje loo nto kodwa inye into yayiqinisekile wayethwele imbewu ethobekileyo yelizwi kaThixo ngokunjalo ithi kwelinye ithuba nje noba umntu wethu wasemhlabeni udiniwe kodwa umntu wangaphakathi uyanyuka efumana amandla imihla ngemihla. Bazalwane nodade, ngokunjalo masomelezane ngako oku. Sifuna uba somelezane sinenguquko epheleleyo entliziyweni zethu. Kwaye xa siqaphele uba ilizwi lentuthuzelo lisendaweni ethile. Akwabe singangalithethi njengemilebe yethu kodwa livele kwinzulu yemphefumlo wethu. Inkosi ifuna usihlanganisa sonke ngale ndlela. UThixo kuKristu, uKristu ebandleni kwaye thina njengabantu bakhe sikuye sikhuselekile kweli xesha kude kube sephakadini. Andiyi kunishiyanisa inkedama, andiyi kunishiyanisa inkedama ningenamthetheleni. Ndiya kuza kunikwa khona. Emva koko konke unguba wenyaniso noxa wafayo wavukwa khona. Siyalikhumbula ibali kwandithanda uvala ngalo. Omnye wathi kumzana uBranham, hey, ushumayele uYesu Kristu uba wafa. Kwaye wathi ewe inyaniso lonke kodwa wavuka kwakhona usuku lwesithathu. Kwaye andikhonzi inkosi efileyo kodwa inkosi ephilileyo owavukayo kwakhona owawisa ukufa nesihogo osixolelayo osihlangulayo wasalela kuye ngenceba enothando. Oh, uthando lukaThixo lugcwele lukhululekile kumaxesha akudala abo bakhe balwazi sho kanjalo icuba. Kwaye siyonganyelwa nje lolu thando lungcwele. Kwaye ndiyanixelela umntu oza kuphela enkonzweni ezisa imfundiso ethile okanye zibale thini ungowenkolo, umntu onjalo uyawuphela emka engaphethanga nto enemfundiso yakhe. Ilizwi kaThixo kumele lisongamele ngothando lwakhe kuba wenje nje uThixo kulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama unyana wakhe ekuphela kwamzeleyo ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali koko babe nobomi obungunaphakade. Uthando lukaThixo lungaphezu kwawo bonke. Kwaye kuba sinalo njengendlela inyaniso esilamkele ngayo safumana uxolelaniso, uxolo, ubabalo, usindiso, ubomi obungunaphakade, yonke into ityhiliwe ekuthandweni lukaThixo kwaye ngalo uthando lukaThixo emnqamlezweni eCalvary. Elo ke lilizwe elivela enkosini. Bonke abahlanguliweyo bakuthola ngeentliziyo zabo oko kwenzekayo ngomsindisi wethu eCalvary kwaye kuya kutshilwa ngabo. Ilizwi lomnqamlezo ayontshumayelo elambathayo kanye izinto ezenzekayo esinokuzibalela ekuthini zizinto zecebo losindiso kodwa into eyenzeka phaya yenzeka ngawe nangam, yenzekela ngenxa yakho nangenxa yam ngokuqinisekileyo inesabelo kwinto uThixo ayenzileyo namhla. Songanyelwe lukubaba nothando lukaThixo, ngoko sinika umbulelo inkosi yethu ngeentliziyo zethu zonke nomphefumlo.